Nishapata mwingine nikahingia box yake. Kanizungira kanifunika kwa damu yake. Bila shaka nimetosheka na sitaki mwingine. Shetani hezi wezi hingia box yako. Nishapata mwingine nikahingia box yake. Kanifunika kanizungira kwa damu yake. Shaka nimetosheka na sitaki nyingine. Hey hey,
pole pole pole
pole,
uweze nipata nimepata nyingine.
Pole
pole pole pole
pole,
uweze nipata nimepata nyingine.
Already nimetambua mawazo yako. Nimetambua na njaro zako. Already nimetambua mawazo yako. Ulikuja kuwa wewe, ulikuja kunipenda mimi. Ulikuja nimetambua na sikutaki. Uwezi nipata nishapata mwingine Yesu. Uwezi nipata sikia. Nitaishi naye, nitakaa naye.